Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen e Fulfulde.
Wale modon sakiraabe heedi be eden goni handande altinere noga e jitti lewru janvier hitande 2019 yamde jena e cokki Ousmane Niall buddo kabaruji do nu jire to bogi jande to sariya afrique yo nyawdo fuddu mali buri dun yo inde dewterende ministere kumini do sariya kiddo wadi pawinde dow tidallaaji di sariya mali joggi dew dewtoro holitama asere jabbinande fedde bale alsilame mali anandarte e sariya mbardo fu ware tabe de dabere bale hakki bale kumini ba hakki bibbe adama en kolitiwide galda e dun sariya handen min kala hala rewbe nen rewbe kita ittobe kor kaje nyibirde be rewbe gadobe golle mudon kolitiwide ana jogi tidallaaji mawdi yodi woni sembe kabaruji di beta ko bismillah modon hedaade tawedon limali fu e mangal mudon Sariya sallale Afrika fuddu mali buri dun yo inde dewterende maître Mamadou Konaté wadi de windane de helloji temeder e chapande jeego e nay ministère sariya kiddo holliti le nen holliti le mudun tidallaaji di sariya mali jogi de dewtere nen de dewterende maison édition sahélienne huntane hore hollitama himbe le cakita yonterende do parc national bamako do fabidou dem famu kedane Mamadou Samassiou
Yalla holitinde ti Allahji gondi der kabaru sariya lidi malindi kanko maître Mamadou Konaté o sefike do kabaru gulleji joga e badade ngalure bamako gite an jirum juste goto lela de le kam do matla mo dara wala fa imudu mi yihi chudi kaso di fay chofe mata ke imudu chudi kaso yimbe le namaya sabe wuji e ko nande mudu nakku do wada figa en o holti wide soni en jidi kabaru sariya lidi malindi golle no fewri njata chagal yawta gol taguji kambe magistrat embe e bi mako be do na yedda sariya la crime et la piste do sembe mozis jogi anahani jom lato ne do darti do kati fe was hinade golle mako no haniri ka min teki wide na wudi e juge en be golata fe golle mun en so ridu on heddi hakunde meden sariya wata fe hinade kiti no haniri ka dum fu tawede o do avuka lati do dum no ministre kabaru sariya holiti wide dum yata fe tiagal ndokobe kabaruji anan be golle mun en ndokobe kabaruji na kasindini wadade sifa jogal mabbe wakati jun o cela fi yaltinde zurne do anyaaji yimbe la wobbe nafa fuf wala e mudu dum wotta manudo yimbe nafa wala hen ko santi kay horitinde kala ko feewal tutudi kabaruji do dingo yo yaden da golle de sariya yirude e juge embe martinde kumba kala sariya ko golla kan haa ko dum jokini en nabe mbaytan alhali mabbe o yeba ki dum kabaru ngodu do wakar jun o der leddi mali dum woni sariya wol fawingol do jukoje itugol yonki bangal mudo holti fallabi no o famiri hakilo mako la pendumoni e kabaru pendumon ko yo so jomu jukama jukoje dum gollama goddo fuf wawata ke weltere kase sato tini tawa bupi wadama tama mabbe ben namba wirtinode denno wakka jun o kutiji kiti hana fi latade itugul yonki
sakirabe andon faabe do dodon faamodo baye tawde di kabaru ciudo helloji amme facebook e twitter fando kondu ko woni hakkilaji modon odo baye noddude dow di numeroji didi chapande jeddo jo chapande jeddo enay sappo go sappo go chapande jeddo jo chapande jeddo enay sappo didi fedde bale alislam mali anandarta sariya mbardo fu ware tabe de fedde holliti dum le cakita yonterende le kawrital wadi pale de la culture cagal ko almami abdul aziz yatabare secrétaire général ho conseil islamique mali wara sininde fedde alislam holliti tabgol sariya mbardo fu ware dum watta fa rafinde na gutim war horeji cela humini be hakke be adama en kuliti wide neno wana tabgol de dabare watta won dabare mudun lobbere patinde dabare tabe ndo yoppe fei fabi dur en fam fa han ketten mamadou samaseku
tebe tebe de aslama en ngonno nokure base mona sisuko e le palais de la culture ko soynete e le bindidi so aram ko re ma français ko re woni allah akbar almam yatabare maydama latta ko mere abaram jabata yo sariya yedde abaram jabanta rafi fun cangul hore jukoje itugul yonki abaram jabata yo kobar mudum wada bangere jukoje itugul yonki hun cene hore der leydi mali e le ngal do kawrtal hewbe e yimbe le fedde hu conseil islamique e kanya hore be pelle aslama en collectivité do jukoje itugul yonki ki hunchene hore der leddi mali e wi mohammed kimbiri horejo dental gal de do jukoje etan mbawata timminde wara horeji te kadi der ngalurande dido wattuji di
e la peine de
fanda majer mende yalla lam ko be hunchene hore kabaru jukoje itugul yonki sabbi wattu wat non ngaddum du bangere den no yo kabar mu do gollen haniri fawde kala ngado be wara horeji
visite volontaire
joga e dibbe dental gal holiti kasindine hunchangul hore jukoje itugul yonki so won kultibe metemun en bangal yebare lam ko be jogabe cultivide yutan yurugugo der kabaru sariya leedi mende wi mohammed kibe gota yimbe re dentangal so itugol yonki kanko yetabare o padum sutugol horojo ONG al farouk ibrahim kontaw fa hande horade kabay lawul denno holare fuf mi galana kabaru sariya leedi madinde
la méfiance
batte yugugo o kadar ko fi holare fawde kabaru sariya neddo ita yonki djum udde kaso hokke dun nyamdu denno heddoto li kaso heba kala ko hasindi do ha tagal du usede djum yupita tabakuruji neddo do o na jabana dum natidi
c'est pas facile
wi pelle kay boje hakkeji to monta en dum cangul hore djukoje itugul yonki wona fi dabara mudu wi malikul bali hore jo cndh ko buri kay yo sarja ka golle no fewiri
je pense que
hakkelo am kay ko hani yo kabaru sarja soubu pati kay yebbo fay hunde do rafi djukoje dum tantaga fi hore wona fewde ngabe burandaji wona dum fewde torrabe
fraction ni pour les victimes
tagal ngal do kawrutal fedde de holti wide le ko rata ko majere momde landinte dere mudum mo fuf bornal kadle ole lulurde gilet jaune
rewbe kita hewbe fandube bawde golle itugol kaaje nen kor kaaje nyibirde ngatta faapa bo worbe mube le an musadaaji galle le golle mudum ebe jogi titallaaji mawdi e wi mabbe tampiri mawdi won hen so fer en kam yojudu anan gujje ko be itti ke baldu ana famdi do golle mudum fu e tawede titallaaji gon hen ebe jokkini gollude nen gollirinde nini farde mabbe hebude goddum ko samti faabe do den famu kedan mahamadu samasiku nen dum wonako fo de musa jakite hebine jiwde kita
ga en kay nyande fuf mi nen yabbe kambe e kaki mabbe gollirde itigol kaaje yude ko soppirte yaade teme mawde beedo robe be nan gondi imbaade radji jalla be bawanna am suddaaji galleji mabbe hono kanko buguri jara o hebo mabbe kollitiwide yo batte rafi golle jottido won ko be kinnodi do golleji di
ko te mbulo anin
wala golle sababu goddo fuf kibram kalisi kamadu minati itigol kaaje de so wala dum wala fi golle debbo kala kebal am laato sababu hinade kureji am tukati ton nan wodi yimbe le ngiribe faabaade kam ka ngala bawde tampere odo golle o no muni sonni ka hono watta so ni min tilki odo golle o kifi e yaade der golle amen fa huni min bawana koy amen kasi fay danaade ati amen den nom ne ndarda yu lam ko be ngatara mi hakki ka dum fu tawede be de robe na gondi itelaaji mawdi ani majji famdugul kebe e kanyam wikaaji di chauffeur en camion yoga ngata fewde mabbe kebdan na kanko yey kante o gollowo itugul kaaje o mo e nokku wuro bogono badido be gollata do sato yimbe le yoga na gujja kaaje amen de mi anda hobe non ana e client amen bama be nyamande be njobata law ani mabbe dum njobobe no haniri non ko baro o wuro yimbe le galda ni honike kebal amen na famdi sanne wotum kebal golle o na taadi sabab goddo fu fu ngala fay mbudu min tawrata ke wattu mudu ma kala ko heba hen dun nata ile kabaru galle amen andon ne robe gonbe odo golle o tampisan ka no kabaru wuri ni min jitta ko fi hinare
do anna man ka yere few
ko be jeli yu faba lam ko be yalla e mbawa nawtrade no fewri kebal golle mabbe
studio tamani yu faba lamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
en nyandar ben kabaruji pindur le region ngaji meden di buram le lamu gawo himbe jommen kabode be anda koni kipege alkamisar jabbenede do sudu doktoro dinasako ngendi gondi le commune temera di bandiji gonnode le mobilaji di din e plaque immatriculation gala e muben neno jadi e chafaji sudu doktoro ndu kany e telefon ngaji di neno dtc ka be kuliti wiide jattoje allah wala fu mo mursini yonki mudon fa han le lamu gawo sudu doktoro ko min te sit wala ambulance sini nyawdo kando nabede ko yawi nan sini won nyawdo kando nabede ko yawi le mobilaji luman nanete fa nabbe an songo yimbe ngenedi an gada noddango fewdu e lam ko be kanye ONG ngaji darano fa ko mino heba ambulance yoro so debbo goto funi le cakide yonterende bikkoy tatoy dum nan dum dewoy dido kanye e gorel gotel le sudu doktoro yoro so woni ko debbo orimi gotel e mabbe heddaaki hen hon ko be kulliti wiide caggal ko be sabe e ko kidi sanne ido heddibe be no wiama naba masudu doktoro centre protestant d'assistance médicale sipam kuchala fa haybe le wattu sakirabe dokadu di kabaruji ka kedde hedade yewtere kale hala hawalu ana wodi wassalam sido tamani